ya mimi biriani. Let me show you what I mean when I tell you how I feel. Mpenzi ni amini, baby it's you I need. Anavyo nifanya ni hisi si kama mwingine. Anavyo nifanya ni chizi kaniko mwingine. So sick when I don't talk. Muona, napolala, nashindwa mbona. Na bila shaka, minisha data. Shukuru mola, nisha kupata. Let me show you what I mean when I tell you how I feel. Mpenzi ni amini, baby it's you I need. Anavyo nifanya ni hisi, si kama mwingine. Anavyo nifanya ni chizi, kaniko mwingine. Show you what.